mukama pambana sebaka
nange nkola sebaka nakoma okulya entula ate n'obanvuba mukama pambana sebaka
tindi munsi nakaba omuli emiranga omugagga n'omwava etukabya etudaza okola kola nnyo pambana funa nange ku lubiya sebaka mbeera njiriba n'embeera ntwale nange ku matewaka
abaana banalyaki nga situtte yadde omugati eyo yembeera nanti nve mu ssubi nzimbe nange ku mabaati landiro dya saba za renti ate nakawera saba za buugi nejjajja mu kyalo yaŋŋambye ebintu bye mbitikke ku bbaasi lwakuba nkola
nze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwa ntama pambana sebaka
nange nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwa ntama pambana sebaka neyali anjagala yakyuka kati nze nkole ntya abaana bange batuse okuddaaka bengabanya kukendya bobanjagaliza kukaba buno obulamu apaana nze atalina yaddanya
nora singa nokale mampalana ne batante mambale kati nkusaba mukama ondabe onyambe bemanja bansasule nebyenkoza obirabe nebenyambye ne bankuba emigere abanfuyire emirere bwenvayo ne bansika ebigere anaye lwakuba nkola mukasanze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwa ntama pambana sebaka
reini nze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwa ntama pambana sebaka
bakambite nolina ssuubi lyonna kati eyo yembeera yakati
n'obufumbo bukulemye wammaggo otunula kyamuli kati eyo yembeera ya wano
gye wandisuubidde obuyambi basa kulaba kyamuli kati eyo yembeera yakati
laba olumye n'ekiiko ng'okola nnyo ofuna ntono nnyo toteyo yembeera ya wano
pambana nyikira lubale mbeera nga nembiro kwotadde wammakanyakola mukasanze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwa ntama pambana sebaka
reininze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate
n'obwavu bwa ntama
DJ Ericom.com.